Bani Music.
Sister P, P Matata, alongside Babylon BC. P Matata Classic, back in the business. Woo.
P Matata Classic, baby. Ya Josephina Matata, Imelda Mtemana.
Sabuka chochote utakacho, yani kwetu siye, safi siye. Wetingisho utakavyo, watu kupatie. Usizingue, tunapalie. Tunapatara, amna kara, tunabari, atwe sabu masa, tunakesha ba. Mimwenzenu nisha utwika, ila kichwa bado akija vuluga. Kame mekwisha tingisha, tuendele kuzichanja mbuga. Mimwenzenu nisha utwika, ila kichwa bado akija vuluga. Kame mekwisha tingisha, tuendele. Tuyamalize asara ro kwetu pesa makaratas
aipo
tupoze ko tingisha tuongeze kas
tingisha tingisha we
ni mwenzenu nisha utwika ila kichwa bado akija vuluga kama imekwisha tingisha tuendele kuzichanja mbuga ni mwenzenu nisha utwika ila kichwa bado akija vuluga kama imekwisha tingisha tuendele.
Ukitoa nyama tunaongeza chupa. Hizi parties zinakwenda na mingaro. Mambo ya stare na fashion chikilivo tupia. Mambo super unavusho kigusa. Dani kumekucha vichache vipusa. Tingisha kama imesha niongeze. Na hata kama bili wakileta ndokeze. Kama unatoto nipenchombeze. Nijifanya TID nimpigie zeze. Kama maro nipembeleze tucheze. Chupa juu tingisha kama imekwisha. Party never stop. Unabisha. On a bisha, ah, tingisha, ah, tingisha.